I mean reckless, babe.
Ay, ay, ay. Yeah, yeah.
Kitunzo.
Kadogoli. Kanapenda micheza chumbani ni ndi ndi ndi. Kana utani. Kanapenda micheza mlangoni ni ngongongo. Kana nipa mapenzi matamu tamu. Kana nipa vionjo so mixa udambu. Kana nipa mapenzi matamu tamu. Yeah. So mixa udambu. Tamu. Ananipa mi haijalishi bafuni korudoni hamu haishi mi napandishaga na moli mizuka tamu ananipa mi haijalishi bafuni korudoni hamu haishi mi napandishaga na moli mizuka mororowe mororo mororo mororo
mororowe
mororowe mororo mororo mororo
ay ay ay
mororowe mororo 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 Mororo, 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 mororo.
Ay, 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 ay.
Venye wangu kimwana hapendezi na poda. Alivyo nice sicho kikumona. Soka kagele funga jicho kumona. Venye wangu kimwana hapendezi na poda. Alivyo nice sicho kikumona. Soka kagele funga jicho kumona. Ay, 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 utamu, ananipa mi Haijalishi bafuni korudoni hamu Haishi mi, napandishaga na moli mizuka Tamu, ananipa mi Haijalishi bafuni korudoni hamu Haishi mi, napandishaga na moli mizuka Mororowe, mororo, mororo, mororo
Mororowe,
mororowe, mororo, mororo, mororo
Ay, 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 ay,
mororowe Mororo, mororo, mororo
Mororo, eh
Mororo, eh Mororo, mororo, mororo
Ay, 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 ay
Minovalo Mikogo
Washington on the mix yes.
Matale
Watagwan Watagwan, Watagwan, Watagwan Watagwan Watagwan, 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 Watagwan.